Eyo, mumbulira. Atanya lureta. Machijana bachapiri bona 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 bona. Omanyi waloro beranga. Society is seeing you so different because you're trying to do right. You're trying to quit this and quit that. Obero msajja wana madala. That's what true manhood is all about. How you go right? Kamanyonyole what?
Listen.
Bagambo kubera omulenzi kibera kya butonde. Naye okufuuka omusajja kibera option. Wiza explanation etali traditional. Bangi bakkiriza nti kibera transition. Kibera ng'okuwangula akapiira mu final nga ye gwe strike yakubye akapiira mu goal. Samba situkangako mu west. Naye bagamba nikigezi. Decision ya musajja okuva mu by'ekirenzi. Muse yambuliridde ku mpisa ey'obwenzi. Ube sigiveko nja kufuuka mugenzi. Wabula tata weebale kati obulamu buli easier. Twayogedde munakyusizaamu ku behavior. I decided to be faithful to Olivia. Sikyali player nakyakinze ka Flavia. Olivia dia kana kalabo ka Nokia. Kakujukize ekyo mukwano gwaffe ogukuume. Bwe kiba kiganye jangu mwambuera twegame. Slimu tumwewome love ewome. Wabula wafunye nume. Zamba Salvador mpaseke njazwa wow.
I'm not a boy anymore
yeah.
Kati mfuso musajja yeah. Nabye nkuze njize
mpino mbunanizwa.
I'm not a boy anymore.
I understand, man. Whoa.